bakabaka.
Uncle Charles Music, kuna message kwa takubuli kwanza. Tuongojane paka siku dawa itaonekana. Mtoto kwa nyumbani usome kitabu. She tokume bana fetch rap that you know that you twala.
Tu toi.